ahani muri gereza ya Mageragere yubatse mu nkengero z'umujyi wa Kigali ifungiyemo abatari bake. Ni kuri uyu munsi isi yose yibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri gereza ya Mageragere ni umuhango waranze cyane wo kwibukiranya ku nkomoko ya Jenoside n'uko yakozwe. Humvikanyemo kandi ubuhamya ku bayigizemo uruhare n'abayirokotse. Madame Mwamini Nyirandegeya yahamijwe uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda gufunga ubuzima bwe bwose. Mwamini ari mu batanze ubuhamya bw'uko we na bagenzi be bakoze Jenoside.
Abenshi tujya kubishora mu bwite hakozwe ko abuse Habyarimana nibasanga tukirukanye tukishe natwe ibi ibyiciro byabo natwe bagera ku murongo. Urumva iyo umaze kumvisha umuntu ko uyu nguyu ari we umuzaniye nabi kandi wowe n'uzi ugasanga bari kumwe ugera ku murongo baravuga mu kinyarwanda ngo abagiye guta amahema kane. Nyamara twebwe icyo gihe muri 1994 basanzwe yacu dusereka ari abantu.
Kuri ubu nyuma y'imyaka 25 Mwamini Nyirandegeya yarifuza ibyabaye akanasaba abakiri bato kugendera kuri icyo ari cyo cyose cyakongera gusubiza u Rwanda habi.
Kubaka igihugu iminsi yacu irimo kugenda igana mu marembo ariko ntibibuze u Rwanda twese abana bacu bazabugeraho.
Muri rusange muri gereza ya Mageragere abakuze bakomeza gusabira urubyiruko rutari ruke aho ruri hose uhereye ku rufungiyemo kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Bakavuga ko hari amwe mu magambo akunze kumvikana kuri bagenzi babo abumbata ingengabitekerezo ya Jenoside.
Kuko mu minsi ishize hari uwari washyizwe mu kasho yavuze ijambo ritari ryiza avuga ngo sinzi wamubwiye ngo sitamenye neza ngo naramubwira ngo baravuga ngo abasitamenye neza bari ku rwibutso. Byabaye ikibazo twese turahaguruka abantu bose barahaguruka ashyirwa mu kasho dukuvuga ngo ingengabitekerezo y'isi karafite ariko ikintu turasaba buri munsi ni nka kuriya uwanyuze ubwo burozi akaba adashaka kuburuka abugumane muri we uzamwica.
Ukuntu ujya kumva ukabona nk'umwana wenda ufite nk'imyaka 22 birumvikana ko aba yaravutse nyuma ya Jenoside wajya kumva ukumva ashatse kuvuga ko akunzwe kubera ari umuntu akavuga ati njyewe impamvu ndahangaha ni uko ndi umuhutu.
Ubuyobozi bw'urwego rw'amagereza mu Rwanda buvuga ko kuri ubu mu bafungwa n'abagororwa ba Mageragere nta ngero bafite zigaragaza ingengabitekerezo n'igisa nayo kandi ko n'uwo yagaragaraga nk'amategeko akurikizwa. Bwana Kamili Gatete yari intumwa ya komiseri mukuru muri uyu muhango.
Ikibazo icyo ari cyo cyose abayobozi bihutira kwegera n'abaturage bafunze kugira ngo bagarure umurongo niba ndetse bashyire ku munzani barebe ikibazo cyari amategeko azakurikizwa. Niba hari itegeko ry'ingengabitekerezo ryagaragaye amabwiriza ya leta umurongo urahari icyo gihe kugira ngo hajya mu abanyamategeko niba bahita bagira inama y'icyakorwa.
Kugeza ubu mu Rwanda harabarurwa abagera ku 2027 bifungiwe ibyaha bya Jenoside. Kwibuka twiyubaka niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro isi yose yibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ahmad Ibu Musa, Ibu di Amerika, Ibu Tiga.